mina ngathi shinye zobona Jenewa ejene bungakwari ngizokubona munima alelalanga mina ngiyobe phethu 19 mana raso kuvula yonke yona leminya
Yeah. Oh, thank you.